Gabye Buvuma Robert Migadde Ndugwa havuddeyo n'asiima gavumenti ya kuno olw'engeri gy'ekebyekebye okuyitimusa ebyenjigiriza n'ebyobulamu bizinga bye Buvuma, nga kati amasomero ga gavumenti aga Seed School agawerera ddala asatu agabalibwamu obumbi bw'ensimbi 12 gamaze dda okuzimbibwa mu magombolola agatali gamu mu disitulikiti eyo. Agamba kino kigenda kuyamba kinene nnyo okuyitimusa ebyenjigiriza mu disitulikiti ey'e Buvuma. Adeleng Johnson Smart.
Omubaka Robert Migadde Ndugwa agamba nti we yajjira mu buyinza eyo mu mwaka gwa 2011 ng'ebyenjigiriza biri mu kaseera kazibu nnyo, nga balina essomero lya senior dimu erya Buvuma College ne kati basenvudde.
Njagala kwebaza gavumenti nti mu byenjigiriza ne mu byobulamu ebitebe bibiri ekituufu kiri tusenvudde nnyo. Pulezidenti Museveni watera okwogera nga Uganda agitandikira ku 86 nga wakivume nange Buvuma nsobola okuwa achievement ezo okutandikira ku 2011 najja mu bukulembeze. Ekyo kalina for example secondary school ewo Buvuma College bwe twogerera tufunye seed schools endala 3 ebisamuzi Nairambi ne Wembe. Ezo nazo buwumbi buna buna ziyambye kinene ate nga ziriko n'ebisulo. Amasomero mangi agagenze gagenda gabeera cottage ga primary.
Robert Migadde agamba nti bakyalina okusomoza kwa maanyi mu magombolola agamu okuli eryerwaje n'eryabaana bwe kituuka ku masomero ga primary, naye alina essuubi nti ekiseera kyonna kino ekizibu nakyo kijja kulinnyibwa ku nfweete.
Kati wasigaddeyo nga lyabaana na lwaki byebimukati ku magombolola gakyalina okusomozebwa kwa masomero aga primary. So naye ng'ebizinga ebirala naye magombolola bagenze bafuna amasomero ago kyekyenjawulo nti mu bizinga ebikatai kandi tebabeerayo n'abaana nga babaleka ate ku lukalu, ekitaleetera nnyo bantu kutandikawo masomero g'obwali gwali ogw'obwannannyini oluvannyuma gavumenti geyafuula agaayo agali okubawo omanyi nti y'abaana aliwu luwero wafe zero omuzadde teyagendangayo na mwana nga babaleka ku lukalu. Naye kati mbeera ekyuse omuzadde kati abeeraagala n'omwana we sa amasomero mangi performance yagenze ekyuka abasomesa tubafunye tuli kukulobbing okulaba naga amagombolola oba emiruko egitalaba na primary nazo zifula.
Bwazze ku byobulamu ategeezezza nti bwe yajjira mu buweereza buno tebaalina ambyulensi z'amaato, naye mu kiseera kino gavumenti yabagonnomolako amaato ga ambyulensi 3 ag'omulembe ddala okusobola okutambuza abalwadde abali mu mbeera embi.
Kituufu kiri nti bwe twajja mu 2011 twatandikira ku scratch oba ku zero kumpi nga ononya ekyo tandikirako, naye gavumenti tujyebaza nti yatuwa yasooka netuwa amaato ga ambyulensi aga fayiba abiri atera okugalaba obwato obwo obweru obeerako yennyini ezaana obeera ekitamiiro, naye ate oluvannyuma era netugipereza netwongera bota ambyulensi ate ey'omulembe ya miliyoni 650 n'okufuba okulaba nti ewaayo amafuta all the time tegasobola okulwaninga ambyulensi ezezo.
Arenge Johnson Smart ku lwaluboggola Simba eno mu bizinga by'e Buvuma.
Webali nnyo munnaffe Arenge Johnson Smart mu mawulire agavudde bweru.